kanyaga tu. Nasonga mbali na yeye. Hamjali matendo yenu ya mudi. Hamjali Mungu wenu. Bona kusahau maisha ni mwenu. Upendo ulo kuwa wa kwanza. Na kiapo mlichokula nyinyi. Na kiapo mlichokula nyinyi. Maovu yenu, mawazo yenu. Na wasimu ya geuze sasa. Na wasi kwake Mungu Baba. Muombe wasamehe sasa.
Akanilaza kando ya maji matulivu. Ndo manake na msifu kila siku. Kwa maana mimi nimeona mkono wake. Neema yake imenifanya kuwa mshindi. Na nguvu zake zimenifanya kuwa jasiri. Namwimbia, namsifu kila siku. Nimempata jemedari mfalme wangu.
Nipe tatu, tatu, dakika tu tatu. Tatu, nieleze hawa watu. Watu, kwa nini nakusifu. Tatu, tatu, dakika tu tatu. Tatu, nieleze hawa watu.
Amenibariki, kapanua mipaka yangu.
Tatu, tatu, nieleze hawa watu.
you don't know is when she get home and get behind closed doors, man, she hit the floor. And what you can't see is she on her knees. And if they ask her, she'll tell you, it's the God in me. 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 It's the God in me.
Be hisia zangu zikupendeze. Kuvaa kwangu na kunena kwangu, naomba nifanane na we
Yesu,
niwe jinsi upendavyo. Nifanane na we
Yesu,
niwe jinsi upendavyo. Niguze, nifinyage, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe.
Nikupendeze, nikupendeze.
www.supremacysounds.com.
Familia yangu, marafiki zangu, tuwe sawa na we. Biashara zangu, kila kitu changu kiwe sawa na we. Familia yangu, marafiki zangu, tuwe sawa na we. Biashara zangu, kila kitu changu kiwe sawa na we. Niguze, nifinyange,
usema wako wema, na sio kama najigamba, umenitenda mema. Na siwezi jizuia kusema wako wema, na sio kama najigamba, umenitenda mema.
you want, Lord, you got it. I surrender.
Pambio, bits and blessings, loud and clear entertainment. Listen, yote ni bure, yote ni ubatili. Usini rao.
Namuona na gari kubwa kuliko shida zake. Namuona na wana wake. Sema kuna Mungu watu wajipange. Anadhani ni nguvu zake. Akigonjeka daktari anatoka ngambo. Akiboeka hapo utaona mambo. Maombi kwake ni kelele. Ndiyo nimeona nikueleze. Miaka yake anataka tumeze mate. Alisema moja wezi zima moto wake. Ana wanaume wanane. Haumpatikani sana ila ile siku ya rambe ya susu. Matalishwa na matunda ya usupu. Nasema hashtag Nebukadneza. Sauli pia atakueleza. Nasema hashtag Nebukadneza. Haijalishi yale umeweza. Yote ni vani.
Jua kweli unataka. Hata na mi at some point wanga nataka. Niko na baba ndani ya maisha yeah. Sina bidi ni ombe nipate self control. Kesho tusipatane na mabad control. Feel it in my heart, I feel it in my soul. Weka Mungu mbele hata take control. Isiwe story. Imambo ni ngori. Maisha si movie. Usije kesho ukasema wama. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri ya so. Kiandika wezi kanso. Take it, take it, take it, take it, take it slow.
Pole, 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 pole. Ndiyo sakafuni mwisho ni ukingoni. Vijana na madremu tawa chafutalini. Mama nalia uu.
Sani kama tumekwama. Kimo cha maisha sani Instagram. Tukibisha na naswaga. Mali ya kuwazima ikiwaka. Na zayo ndo story. Imambo mingori. Malaika wa binguni. Uje, uje.
You better take it, take it, take it, take it, take it slow.
Take it slow. Pole, pole.
You better
take it slow.
Mwisho wa story itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori. Mwisho wa story
ananishangazanga nasema ulala, kumsifu kazi hakuna kulala, amenipa mavazi na chakula la niko fresh, niko fridge, niko kulala. Asikari ya majeshi ya mauwe raia, tumekubaliana devo is a liar. Bila Yesu mambo ngori, mambo iko mbaya. Nika safari bila visa ya kufika ulaya. Hii siyo movie kaya Peter Pan, nafata Yesu pia if Peter can. Kila mtu sifu Mungu hata Peter can. Nani mimi didi hapa but I think I'm done.
Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori. Mwisho wa story itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori. Mwisho wa story.
Unaitwa Otieno ama Dingori, haijalishi but bila Yesu ni ngori. Itakuwa mudi kuliko awori, kama movie haina stero. Mwisho wa story.
History nani uma uma, nataka isambaye karuma ruma. Yesu amenituma tuma, ni kusho bila ye nikakuma chuma. Ijalishi umefanya nini nono, love yake kwake nini momo. Alinitoa mimi chini chini lolo, usikatae kumamini mini nono. Yesu ndo 50-50 styro, yendo 50-50 aino. Yesu ndo 50-50 styro, yendo 50-50 aino.
Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori.
Pause.
Mwisho wa story. Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori, itakuwa ngori.
Pause.
Mwisho wa story.
Serving up the beats and making it hot, making it hot. It's Afrema's Best African DJ USA 2015. DJ Simple Simon.
Follow DJ Simple Simon on Instagram at DEEJAY Simple Simon.
Simple Simon. Mix up. Turn it up.
What is
mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo.
baba yoyo. Unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio, ndio ya Bwana.
Nahitaji ndio, yako Yesu tu. Nahitaji ndio, yako Yesu tu.
Ndio yako.
Nataka ndio, yako Yesu
tu. Ndio yako.
The Lord of Lords.
Mr. Emmanuel, Mr. Nice Eye, if they were her
Sumama, msaidizi kwangu mwana zaidi na cry.
It makes you feel lonely inside.
But no, you can't afford to lose. Let's get every laughing at you. And you're thinking anymore. And you just can't let him go. But I know for sure you don't need him anymore. I know someone that really cares. Someone that will always be there. This isn't a blind date. Come on if you're feeling
go let
late.
Him go, go let him go.
So smart, the boy is coming in a shotgun. All he want to do to see you falling down flat. It's really hard, seen they get to you know growing strong. I never leave for longer. Smoking much of ganja, their life in danger. If you tell them, yeah, that the anger gonna rise upon them. Them gonna scream this chorus like
go
a national anthem.
Pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna
divine.
Sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu. Mpaka wakati tulimaliza shule, ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni mjue Mungu, juni yeye aliniubiria. Mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa, mtaroni pia nalala. Polisi wamemushika, pia wao hata wamechoka. Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilicho kufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja. Uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.
I remember we used to go to church with that girl. They wanna knew.
Nakumbuka akisema ndoto zake
that girl. They wanna knew.
Nini tena maisha hivi hivi?
They wanna knew.
Nini tena kulewa hivi hivi?
They wanna knew.
I remember we used to go to church with that girl.
They wanna knew.
Nakumbuka akisema ndoto zake
that girl. They wanna knew.
Nini tena maisha hivi hivi?
They wanna knew.
Nini tena kulewa hivi hivi?
They wanna knew.
Pamela, yeah.
They wanna knew.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilicho kufanya kwake Mungu we uhepe? Kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja Uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.
DJ Simple Simon on Snapchat and DJ S-I-M-P-L-E S-I-M-O-N on Instagram at D-E-E-J-A-Y S-I-M-P-L-E-S-I-M-O-N on Twitter at DJ S-I-M-P-L-E-S-I-M-O-N or log on to www.supremacysounds.com where the vibes turn up loud.
Papa Fololo, the king of Kapungala, Kapungala.
Zote mina tupa nyuma. Kusema sema na kutia tumbe. Zote mina tupa nyuma. Kukuna mlumbula na kutoa pia mina tupa nyuma. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu.
Ole ni tuki zote
nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu.
Fuata nyo zangu
nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi
Yuni na kutia tope zote mina tupa nyuma. Hata kuma na kukata waya zote mina tupa nyuma.
Kunoga noga na kudona dona zote mina tupa nyuma. Ulevi, 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 ulevi mina tupa nyuma. Nikimfuata Yesu, nipate mimi nikimfuata Yesu.
Ole ni tuki soko
nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu.
Fuata nyo zangu
nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata Yesu. Nipate mimi nikimfuata. Hey,
watoto minapena kuimba minapena kuenda chat na kuomba ndimi nitakata kata minapena kutoa minapena kusifu minapena kuenda chat na kuomba ndimi nitakata kata
Wakani ya mi ya lingala la poa nionge katikati ya wimbo eti
naongea sina kitu kusema.
Mimi nasema lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagita tu ukipewa kagita tu unainua mikono tu unasifu Yesu tu.
Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Lingala ya Yesu wangu inabariki. Lingala ya Yesu wangu si complicated. Unasifu, unasifu, unasifu Yesu tu. Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Lingala ya Yesu wangu inabariki. Lingala ya Yesu wangu si complicated. Unasifu, unasifu, unasifu Yesu tu.
Wasanii siku hizi wananifurahisha sana.
Sio lazima utoboe kila pahali ndio msanii usikike. Sio lazima magari ya kifahari ndio video ishike, yeah. Sio lazima ujue kilingani ndio bongo ufike.
Naomba dansa nguo zimewa bana ndio bana.
Ambia didi ya Kimani tunakuja Kinshasa, tunaletwa na orchestra. Ninakuja na legramu mi Karo mwani Pitson.
Mimi nasema lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagita tu ukipewa kagita tu unainua mikono tu unasifu Yesu tu.
Lingala ya Yesu wangu
mateke.
Unataka mke mwema,
nani atanipa?
Hey, unataka mke mwema, huni Mungu atakupa wewe.
Mapenzi kitamu tam 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 tena sana,
kitamu tena sana.
Unafahamu mapenzi kitamu, kitamu, kitamu sio utani.
Jump, jump, jump.
nakupa wewe.
Kitamu tamu 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 tena sana.
Tamu tena sana.